Zemalas.com is the answer.
Oh,
the push you are talented. Or says if I would generally be one,
it's mastermind.
Usaelekezo nyosa ya inekalia Sukuzi wako mwemofi wa chokela Sinazu mangu ima andi kumangu yangana Kumangu imba siso piki sana Panga mbili ulimana Zama heda siri yangana Kumangu pida Analipo waza kwa kazi ipo papa Sindikuzi wankuta na kapelela Ndika maya nkulanga tiboza Akakala makali la kutinyoza Ulibenta uyozi yanga nila pasi Sikulina lako sayi wala kwenda pasi Mfana pusha Kuimba kumwe kuenao na kukunja Kaya umata kuimba
Kalia.
Kaya umata kufina
Kalia.
Kaya umamenya mpila
Kalia. Kalia. Kalia.
Kaya umata kusekesa Fansi kukafisa Emili yundi ya
kukalia Kalia. Kalia.
Oro wako sekengini tima pusha be Life ino easy wezi ukufeka be Tima ipasa moto achina tizu achina medala Kuna moto watu kusanji suma silala Ena wandi ya dan kutete sela plan Kukambila na zaife na ngazani zobuwa Ife yoti kupita be Tikufeka be Lusuli ndila tunde nupali besu anga be Kaya umata kuimba
Kalia.
Kaya umata kufina
Kalia.
Kaya umamenya mpila
Kalia. Kalia. Kalia.
Kaya umata kusekesa Fansi kukafisa Emili yundi ya
kukalia Kalia. Kalia.
Kaya umata kuimba Kaya umata kufina Kaya umamenya mpila
Kalia. Kalia. Kalia.
Kaya umata kusekesa Fansi kukafisa Emili yundi ya
kukalia Kalia. Kalia.
Zemalas.com is the answer.